عمر حمامي او موادن مريكان او سغال يلباتن جيرا وحا وكودشي مغالة يار اي دافني او قبالك ألاباما وحا اسكدالي نينو دشي دالك سيري او لغو مغعابو شفيق حمامي يهوين مريكان او لغو مغعابو دبرا هادلي waxa uu ku soo koray isla gobolkaasi Alabama iyo magaalada Dimishq isagoo markii uu qaan gaareen u wareegay dalka Canada halkaasii uu ku guursaday ka hor intii aanu u guurin dalka Masar halkaasii uu laamisan yahay inuu uga sii gudbay Soomaaliya sanadkii 2006 markii ay talada Muqdisho iyo inta badan koonfurta dalka Soomaaliya ay la wareegeen maxakamti Islaamiga
intii uu la joogay Al-Shabaab waxa la aaminsan yahay inuu u qaabilsanaa dacayadaha iyo soo jiidashada dhalinyarada ku hadasha luqadda Ingiriiska sanadihii ugu dambeeyay waxa uu sheegay inuu qilaaf soo kala dhaxgalay isaga iyo hoggaamiyaha Al-Shabaab Muqtar Cabdiraxmaan Abu Zubeyr oo sidoo kale loo yaqaan Axmed Cabdi Godane wuxuu shabakada YouTube ka soo geliyay fariimo muuqaal oo uu ku sheegayo in noloshiisu halis ku jirto bishii April sanadkan wuxuu barta Twitter ka soo geliyay fariin ah inuu ka badbaaday isku daydil iyo sawir muujinaya dhaawac kaga yaala qoorta
haddaba maalintii talaadada ayaa xubno hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab ay la soo xiriireen idaacadda Voice of America iyagoo sheegay Abu Masuur Al-Amriiki inuu doonayo inuu ka hadlo xarig loo geystay xaasaskiisa magaalada Diinsoor maalintii talaadada ahayd Al-Amriiki markii uu wareysiga bixinayay waxa uu sheegay inuu ku sugan yahay goob kayn ah oo ka tirsan gobollada Ba iyo Bakool inkastoo uusan si toosa u sheegin labada gobol midka uu joogo
waxa uu sheegay inay la socdaan rag tiro yar isla markaana uu ku dhex nool yahay kaynta Haruun Macruuf ayaa ku wareystay qadka taleefanka waxana uu weydiiyay waxa sababta u ah khilaafka u dhexeeya isaga iyo hoggaamiyaha Al-Shabaab Muqtar Abu Zubeyr waxana uu ku jawaabay Al-Amriiki
Because of the problem is that basically he's left the principles of our religion and he's turned the Shabaab into an organization that oppresses
sababta dhibaatada keentay waxa weeye aasaaska ah waxa uu ka tagay mabaadiidii diinteena waxana uu Al-Shabaab ka dhigay urur caburiya qof kasta oo muslim ah isagoo doonaya inuu noqdo siyaad barre oo kale waxa uu doonayaa inuu noqdo hoggaamiyaha Soomaaliya ha ku xukumo Soomaaliya shariicada Islaamka ama sharci kaleba ah waxa uu lumiyay dhammaan mabaadiidii aanu u bilownay jihaadka
sideed u aragtaa dilalka dadka rayidka ah iyo qaraxidii lala beegsaday ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Banaadir iyo kuwo u socday dalka Turkiga arintaasi isku aragti ma ka tihiin adiga iyo hoggaamiyaha Al-Shabaab
No, the reason why I'm in the forest right now is because I'm one of the few people in Somalia who stood out against the Shabaab
Maya, sababtaan anigu hadda ugu jira keenta waxa weeye waxaan ka midahay dadka tirada yar Soomaaliya ee isku taagay Al-Shabaab inay qarxiso dadka rayidka ah waa mid ka mid ah sababaha uu doonayo Abu Zubeyr inuu idilo anigu waxaan xambaareynayaa dilka ama xariga qof kasta oo muslim ah meel kasta ha ku noolaade haddii qof muslim ah la dilo taasi ha ku dhacdo gacanta Al-Shabaab ama tan Mareykanka ee anigu waan ka soo horjeedaa
Abu Zubeyr waa nin caynkay ah
Abu Zubeyr is a man that is basically you can sum up as a economy control freak.
Abu Zubeyr waxaan ku soo koobi karaa hadalkiisa waa nin ay ka go'an tahay inuu wax kasta gacanta ku dhigo uuna ka warhayo waxa uu doonayaa in awooddiisa iyo gacantiisu gaadho guud ahaan Soomaaliya iyo weliba Bariga Afrika haddii xataa dantiisa ay ka hor timaado shariicadu uu garab marayaa waxaana uu ku adkaysanayaa dantiisa inuu gaadho waxaan maanta aragna waxa weeye waxa uu caruurteeda ka dhigay hooyo iyo aabba la'aan ma eegayo danta dad kale oo aan ka ahayn tiisa iyo inuu talada hayo
waa sidee awoodda Abu Zubeyr ee ururka dhexdiisa ah ma jirtaa waxaad ka qaban kartaan isaga
Abu Zubeyr the only thing I can do is to expose his evil ways and hope that Somalis in the future
Abu Zubeyr waxa kaliya aan ka qaban karaa waa inaan ka shifo xumaantiisa aniga oo ka rajo qaba in Soomaalidu mustaqbalka ka ci doonto iyaga oo aan u dagaalami doonin oo kaliya hirgelinta shariicada balse u dagaalami doona in shariicada si dhammaystiran looga dhaqangeliyo dalkan jihaadkana loo oogo sida Qur'aanka iyo sunnada ku cad
dawladda Mareykanka iyo dawladda Soomaaliya waxay kugu tiriyaan inaad tahay argagixiso waxay jeclaan lahaayeen inay maxkamad ku soo taagaan maxaa ka hortaagan inaad kaynta ka soo baxdid oo aad maxkamad horteed iska difaacdid
I'm openly not from the Shabaab. I'm openly not from Al-Qaeda, but I'm definitely a terrorist.
Markaan si furan u hadlo, anigu ma ihi Al-Shabaab, ma ihi Al-Qaeda. Waxaan si ahay argagixiso. Sidaasi darteed waxay beddelayaan hadalkayga oo in layla xiriiriyo Al-Qaeda, waxay u beddelayaan in layla xiriiriyo argagixiso. Sidaasi darteedna macna kuma fadhido inaan la hadlo dawladda iyo in kale.
ma ku soo laabanaysaa Mareykanka? Maxay tahay culada aad u qabto dalkan Mareykanka?
That's definitely not an option unless it's in a body bag. The United States government is standing in the way of the Sharia being
ma aha taasi arrin yadeeda ku jirta. Waxay ku iman kartaa oo kaliya meedkayga oo boorso ku jira. Dawladda Mareykanka waxay hortaagan tahay in shariicada laga hirgeliyo dunida muslimka. Taasi waxay ka dhacday Afghanistan, Iraq. Waxay ka dhigayaan in wadamadaasi aysan isku xukumi karin shariicada. Taas ayaana u dagaalamaya. Sidaasi darteedna suurtagal ma aha in laba ideolojiyo oo kala duwan ay meel ka wada shaqeeyaan mar qura.
Sideed u aragtaa abaalmarinta uu Mareykanka dul dhigay madaxaaga? Ma waxaad tahay argagixiso?
I'm definitely a terrorist, but I don't think that United States are in the business right now of trying to down to
shaki kuma jiro anigu waxaan ahay argagixiso, laakiin u malayn maayo in Mareykanku ay daneynayaan xilligan inay gantaal ila beegsadaan. Waxa uga sahlan inay Al-Shabaab siiyaan $5 million oo ay u sheegaan inay bartilmaameedsadaan, xaasaskayga xiraan, caruurtayda dhigaan hooyo iyo aabbalaan. Marka waxay ila tahay in ficilka Al-Shabaab iyo kan Mareykanka uu xiriir ka dhexeeyo.
Haddii aadan ka mid ahayn Al-Shabaab iyo Al-Qaacida, yaad ka tirsan tahay haatan?
I'm a member of the Muslims and I especially am a member of the Wahanwen Muslims as well.
Waxaan xubin ka ahay muslimiinta, gaar ahaan waxaan xubin ka ahay muslimiinta beelaha raxaweyn ee Soomaaliyeed. Anigu xubin kama ihi Al-Shabaab iyo Al-Qaacida. Waxaan aaminsanahay inaan ku taagnaado diintayda. Waxay i fartay, laakiin xilligan kooxna kama tirsani.
Muxuu yahay xiriirka idin ka dhexeeya adiga iyo Mukhtar Robow Cali Abu Mansuur?
Abu Mansuur, he himself is also in the forest right now and he's under threat of being attacked by Shabaab daily because
Abu Mansuur laftiisa waxa uu ku dhumanayaa kaynta. Maalin walba waxa hortaagan halista ah in weerar uga yimaado Al-Shabaab, sababtoo ah isaga laftigiisu waxa uu ka soo horjeedaa dilka dadka rayidka ah iyo waxyaabaha kale ee Al-Shabaab ku dhaqaaqdo ee aan waafaqsanayn shariicada. Haatan wax uu damacsan yahay inuu taasi ka qabto ma jirto oo aan ka ahayn inuu kaynta iska dhex fadhiyo. Xiriir toos ahna lama samaynin baryahan, sababtoo ah waxa uu ka cabsi qabaa in Al-Shabaab ay dhegaysato telefoonadiisa.
Adigu waxaad tahay nin Mareykanka u dhashay, maxaad ka qabtaa inaad Soomaaliya u daysaan Soomaalida si ay iyagu mustaqbalkooda go'aan uga gaaraan?
First of all, Somalia doesn't belong to Somalis, and secondly, I have the same response to the people who would like to bring the Burundis and Ugandis into the country because
marka hore Soomaaliya iska ma laha Soomaalidu, marka labaad isla jawaabtaas ayaan siin lahaa dadka keenay Uganda iyo Burundi, sababtoo ah waxaan Soomaaliya imid xilli ay Soomaaliya ka talin jireen Soomaalidu xilligii maxaakimta. Waxaana talada ka tuuray ururkaasi Itoobiyaanka oo ogolaansho ka haystay Mareykanka. Ilaa xilligaasna waxaan ku shaqaynayay rabitaanka Soomaalida.